kama utawatoa roho kwako singa kinga una blessed do piki 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 eh shika shika weka kiki ah kwa mvuto weka tiki eh nikuweke paka dp oh ah otina ah siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setama achana na story anazongea eti muda na kupotezea ingoje ma kidogo 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 me got you mama me got you me got you mama got you, me got you, mama. Me got you, me got you, mama. Me got you. Oh, Toto, nakuita namba moko, kopa yetu logo, no, no. Kama zali embe dodo sweeti kama jojo otina silidhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setama achana na story anazongea eti muda na kupotezea ingoje ma kidogo 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 Mjuku, uje uniache mwenyewe furaha yetu sikuku mbele yako na nuku na pia kwa Mungu oh please believe me oh, oh, oh. Otina, silidhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setama achana na story anazongea muda na kupoteza ingoje